ngidlala mayithi ngidlala mayithi unyaka nonyaka alike lamahala ngidlala mayithi ngidlala mayithi unyaka nonyaka alike lamahala ngidlala mayithi ngidlala mayithi unyaka nonyaka alike lamahala ngidlala mayithi ngidlala mayithi unyaka nonyaka alike lamahala. Ngidlala mayithi ngidlala mayithi unyaka nonyaka alike lamahala ngidlala mayithi ngidlala mayithi unyaka nonyaka alike lamahala. Ikhamba jabula abantu bethi thinasamasa umfana othuka kahle odume kahle. Ikhamba jabula abantu bethi thinasamasa umfana othuka kahle okhala kahle odume kahle ogqoka kahle ocula kahle odume kahle. Ngidlala mahithi ngidlala mahithi unyaka nonyaka alike lamahala
ngibuya nefanya njani ngiyajali nimele South Africa no master ngibuya nefanya njani ngiyajali nimele South Africa no master ngibuya nefanya njani ngiyajali nimele South Africa no master ngibuya nefanya njani ngiyajali.
Oh,